Exclusive to Zayda Hype Mag.
Yeah!
Can you all mess with Westside Entertainment?
Sing!
Yeah, na kamfine.
Yeah!
Nikiwa nankala maningizi, sorry guys, hapa sinili free. Ndipa honi, ni joba joba, making sure wanitenga kwa kati. Sorry ni warm up, boom, bula ilo kayo warmed up. Boom, bela inakuka WhatsApp. How's life? 2020 was F'd up. Buha, nitasha mulungu waliku. Bena banafatika liku. Ulupatanyo na jela sifiko. Manyumba na ndalama ni papasiko too late. Bana fweka fweka, ubuteko ni banga pateka. Kuti muzizi mbela munga na kalimu. Ndima muliko jema, waka na mu industry ni same. Wazi mbela too much, imune sibanga kuya. Phone call unless you make it two times the fame. I say you got the talent. Person I like that, yeah. Music in the kufala chinta ko tiga daily. Mune ni fuck baby. Bagelo tima ka pitam. Vali lusi baba pitamu. I'm TG, no wonder bagay ba trip. And depane naga pishamu. Basaka kuna meni ati banani diapo. No TV ni kutobe lako. Reswa babeba ni lizila ni banzanga. Babena ni naba chukamu. Life banani maleka leka. Supu ni kaluse useka seka. She relate. Ibaza kupasi lako kashaini. Kulipa mbega mbega. Ufuni kukosa kunchito na siku. Yo na kumeka meka njine dream. Kacha wama simple looks. Only femo rapper catching gamma hooks. Nangisha ku rapper umukali angabai. So bane kulipa choose. Wala wala ka. Yeah I got a juice. Nina kika jake kama bamboos. Hii ni jogo siba mazusha ka. Buvu lanko nina majuza.
Say the hype mag.